Yeah, Enrico Kenya, coming again. Producer Zach, Rayo.
Kuna watu wengi wanaojipa sana, eti wao bora kushinda wengine. Nami nasema hakuna rashes ma, tena nasema hakuna rashes ma, ipi nasema hakuna rashes ma, tena nasema hakuna rashes ma.
Sinshangai, kena nina ima usinshangai, kena mina dance sinshangai, boy sanga asa sinshangai, ndo maisha. Kena nina ima usinshangai, kena mina dance sinshangai,
prosperity, unity, purity, and prosperity. Yeah.